Minisitule ekola ku nsonga z'ebyenjigiriza okuyita mu kitongole ekibuguzo Uganda National Examinations Nations Board UNEB bafulumiza ebyempikizo by'abaana abatuula siniya omukaaga omwaka oguwedde 2025 nga byoleka nti abayizi abaatuula ebigezo bino beeyongedde ku 17% okubaako abaatuula omwaka 2024 abali 14,199 nadda ku 16,666 omwaka 2025. Ssenkulu w'ekitongole ekyebigezo Dan Odongo ategeeza nti abayizi abalekako tuli ebigezo bino bali 16,157 okubana babitundu 3.18% bawala aza 5.2% balenzi. Odongo ategeeza nti abayizi 9.89% baayise bajafuna ebbaluwa ezibakkiriza ezibakakasa nti baayise siniya ey'omukaaga. Onagamba nti abayizi abawala bakoze bulungi okusinga ku bannaabwe abalenzi n'agattako nti abayizi bongedde okukola bulungi amasomo okuli ery'okubala ebirungo bya science, chemistry, agriculture, ebyobulimi, enkula y'ensi, geography n'ebyenfuna economics. Bagasseeko nti wabula babaana babbye ebigezo bazira bakendeera baabadde ku bifaana mu 7,2,425 ebyakolera mu bigezo okwetoola eggwanga. Ssentebe w'olukiiko olukulembera UNEB Professor Celestine Obua ategeeza nti omuwendo ogw'abayizi abeewandiisa otuula ebigezo ne batalabikako gwenze kukendeera ekyoleka nti amasomero gongedde okulondoola abayizi baago bamaliriza emisomo. Odwangasseeko nti wabula wabaddewo okuddiira mu nkola y'amasomo okuli ery'obuyiiya bwa bizinensi, entrepreneurship education, eddiini ekikulisayo okuyisa religious education n'okusiiga ebifaananyi kwosa essomo lya physics. Minisita w'ebyenjigiriza Kitaha Museveni amwennyamivu nti okusinziira ku bivudde mu bigezo abayizi tebaalaga bulungi magezi ge bayiga mu bibiina mu bulamu bwa bulijjo. Mukyala Museveni agamba nti amagezi agafunibwa mu masomero gagwanakwezebwa mu kugonjoola ebizibu ebisanga abantu gye bawangaalira. Minisita Mbeezi akola ku byenso bya waggulu tewajja mu kuzesa omuyingo ensonga zino yazitulambuludde mu lulimi Oluganda.
Singa bali mu education tuli basanyufu nnyo olaba nti performance oba okukola kw'abaana be beyongedde okukola obulungi ani kisinza okutukwante kulukwatako okola nti abaana bakoze bulungi sciences naye mwongere okubagazisa sciences mpanga yengeri gyetusobola okukulaakulanyamu ensi yaffe. Tukulisa abaana bonna bonna abakola ebigezo bino, tukulisa abo abasobodde tokusinga ku bannaabwe abasigadde bawulira tebalina kugwanira kugenda ku level eddakwaliyo omukisa ogw'okuddamu.